qoysaskan buugta alaya muddooyinkiinka dambi ay ku noolayeen degmada Xudur walinayo ku kooyana degmada Eelbard iyo deegaanada kale hoos kooyana gudid markii ha wajahday duruufo nololeed oo idan adag maadaama uu sii yaraaday roobkii deerta dadkan iyo hayaan beeraley iyo xoolo dhaqata aanu ku miday qoysaskan oon isku jirana reeg bilan iyo awlaadii dhalinyara iyo waliba ay ku hadalana xaaladaha ku qasabtay in deegaanada ay ku buugtaalan iyo oona sheegan ilaa hadda in aan helna gargaarkii aan baahnaayeen sidaas darteed iyo dal badan tilahan gurmada baahidanka badan iyo qabaniyata biyelaan hoylaan iyo raashinlaan
kan Eelbardena yaa muddo dhowr sano inta degnaayeen dhulkii barakayaasha inta degnaayeen dhulkii way ku kay geebna meel dowlad leh ta degnayeen geebna meel kale oo dad walaalay leen ku dowlad degnayeen dadka saaday baa tan arga hayta lamaadankii walay furaayeen biina magabaan walaa hata gargaar ay hoo hata heedaan oo muqo gabaan arga hayta may baa qaday maamulka iyo heedaha samfalka inaad meel degi oo kale musuqnaa tamin bisan eedan ka dhabtay sinin dad walaalaha duureenga wala shisheenahay samafalka iyo dawladda federaalka tan koofar galbeed may ku qosadaan inay kaamkan Eelbard wal hal deeran
inay kaamkan leeyahay kaam Eelbard barakaana may ka kooni ma dhorba meel kale ku barakaana kaamka digney walhanay dhawaay hadana kaamku shigaay dhibaato badan ayaydan ku teeginaay baahi ku jirti oo nga ku jiray wal ka dhagadaayo agalka idiga bulshada ayaa ku jirti laantii oo haayti walbu ku jirna iyo osadeeta walbu oo la daala aan yahayna gobolkina noo barakee dadkii la haynin ku guuraynaan dhibaatan tan in dhaafas lang meel usin lahayna degan sidii la weelayna weel ma leeri laha liwe raku keed ununtii oo kale geegan haysta madhorba iyo baaha iyo walwalban adkaysanay inta isku roogni yaa hatan geegman ninka daray baraka gaar ahaan madana shaqsiga ay ku hadalay tan goostumo ilaa suuqa kooban aan tii deganay afar daas shan daas ay indisnaay lamootay indhiyadu indistimado ihaano aan daas ay waan yab yab yahay walaayohay wal burburi geeg hooba gabalka ku barakaanay ku kaabananeeri haanitaanada horta wal lan dhawaado nagdo ay
maxay dheegay intana meel kale ka aankeenu ku guurnay una meel kale degni yaa may leeyahay ya tabana atana meel kale degni baraka ku ana meel leh eelaan aan ku guuri kaamka Eelbard meel aan degna kaamko kale meel dheer aan hayna degi hadii wal una hato oo una hato gacan ka hayna oo ka dhagna ma leeyahay laakiin wal maalmeed naftir sheeba walan baahanyin dheelgeel ka jirta
gudoomiyaha kaamka Eelbard ee degmada Xudur Hussein Xasee Mursal iyo sheegintii in dadkan la ku wargeliyay inay ku guuraan dhulkii oo degnaayeen haddana qaarsho iyo la hayna meel iyo deegaan sidana maadaama markii hore dhibaatooyin badan la daala dhiyaayeen
kan koobtan way barakeeyay atadaad muddo dhowr sano baasa ka degnaayeen ilaa shan sano iyo sano ee kaamka Eelbard ee degnaayeen dadkan badalka dhul shakhsi haa dadkii way barakeeyay guura leeri dadkii meel guurayaano iyo degayaan una magaban ilaashal ma geerad muddo ta shambar lug roogo guuraha ayana meel qaabla iyo degayaano oo lan haliina ma le aan yaraato guurinaa ta meel oo dhulayho nan walaale lahaaya iyo degahaayaan halay dhaanta baryeen markan may qosadaan ay heeydo dawladda federaalka iyo dawladda koonfur galbeed may ku qosadaan in dadkan baan weydiyan gurun weydiyan sig oo dhaqsaa dhow iyo gargaaranka weydiyan
magaalooyinka dalka iyo waliba ku nool kumanaan qoysas barakacayaal oo dalka gudanti siyaabo shalgadisan deegaanadii oo markii hore degnaayeen ku buugtaalay guureeyto calaado muddo dheer dalka ka jari abaara isii hige iyo arimo kale.